Exclusive from ZambianMusicSite.com.
It's your boy Task T-Souls alongside Raf Kaida, Tommy D,
Sums, Midi Music,
Sky Flex, NC Kolea, see ya,
Cherry Finger.
Bagai wafuna ni papua uke,
papua uka.
Basi nyoko wafuna ni pupuluke,
pupuluka.
Banga kutia peche mukamwa,
awe papua uka.
Bagai wafuna ni papua uke,
papua uka.
Basi nyoko wafuna ni pupuluke,
pupuluka.
Jimi nyonga depo no mipoka ni magusa. Ukungo papua ukamonga chape niwe nasi. Kasa ambe tizaku kwesera mumanzi. Yo bari, usha ina na mafanzi. You can't see me John Cena mafanzi.
Ujuka jumpa monga shule mbototo. Wanieka mpoto. Tika kugwina tigufaka muka boto. Zapato pareji ndiye foto. Bagai wafuna ni papua uke. More especially wajabacho kwa papeta uke. Bakuti wajakwe basaina mawaya. Bakoko teka ima monga ni chiwaya. Ni wasine mweni chimbaya mbaya. Banga kuja peche mukamwa.
Awe papua uka.
Bagai wafuna ni papua uke.
Papua uka.
Basi nyoko wafuna ni pupuluke.
Pupuluka.
Banga kuja peche mukamwa.
Awe papua uka.
Bagai wafuna ni papua uke.
Papua uka.
Basi nyoko wafuna ni pupuluke.
Muimba hip hop mumatunga maponya na dance marapa. Iwe ni hip hop usirumba. You remind me of Nevasi Mumba. Oloche Mumba kapumba. Breakfast nyama yankumba. Stadia fulu mutumba. LSK city vakamba. Number one city pa Zambia. What more neba ni chagwa. Latu ya findeko pa kwanja. Sosa apa sima ya dola. Jogo kima mikola. Boze, tima kwa kula, boze, tifuno fula, tineka kambaso ni rufyanya, olo mebi ni siyo papua uka.
Awe, papua uka.
Bagai wafuna ni papua uke.
Papua uka.
Basi nyoko wafuna ni pupuluke.
Pupuluka.
Banga kuta peche mukamwa.
Awe, papua uka.
Bagai wafuna ni papua uke. Mipoka ni magusa. Unova upuwa muna zusha.
Awe papua uka.
Ndine wakudala time yawe na ngosolo. Waeso teaching aswanga vare na madosi. Bani konda na mabosi. Kwa sasa ninya kutanda from Jozi. Sani dehera nina kulila pa street. Nina gulisa po masweet. Paja paka tondo nina gulisa mapota. Wapondo busy kunisonja. Unga funse na wadogi. Unga funse na wapiere, tinaona po, wanza tuwe na wanafana. Ise manja chiri na wana. Mungu watu sunga, ise tingo popua uka. Na lero kuseni, ise woe wete auka. Panchu tuwarishuka.
Wanga kutapeche mukamwa.
Koma
ZambianMusicSite.com.